si gwa tata. Face nyinyi badde olutindo lwakubadda na sirina lugendo nonjola yola nonfula omuntu noyunga olutindo kati nengera gyendaga buli kyenkusabye okimpadde mikwano gimpadde omukisa ogumpadde naye ntiddemu gyendaga notandika ekkanisa yo Mieze bili nejula Nogula nehama Gane maulilo tunda Bantu no bababe Gatoba lirirancha Yali avuga hama No malanga na kagali tulina Patandise bintu Ebiru njo kuzama Ebyagalo abantu Komerero ya wene bambi Betwali musomero Twandukanga ne tufubutuka ne kakusimba kantu Era notula kutandika kirala nokumaliriza kirala Nze nava wala nyamba mmalirize bulungi Walala ntidde nyamba ntasa Ololo ntidde nyamba Chenkola Sagara
Sagara kuswana
Natandika nawe Nyamba malirize nawe Mbele buluji Oh Malirize buluji Kulembeze bafrika Bambi mbasasira batandika bulungi Komerero yawe ne
bambi
Sera byobote Mulembe kobote bantu bawano bote Toli omusajja yogera Yatandika bulungi Wakati awo ne bisoba Yali ayagalwa abantu Gabuli amulaba galawo Muntwe yali omuzira Yalwanirire eggwanga lye Nadduka buddusi Kuno ne bazza mulambo Kutandika kirala N'okumaliriza kirala Nze nava wala
Nyamba
Malirize bulungi Walala ntidde Nyamba Era Na buli kyenkola Kavaka Athamulamba Neve Yalwala Teya nonya katonda. Mm, namba